Colacchi o Cocktail. Colacchi o Cocktail. Ka lerato mohlwa dithaba ka lerumo ho ya nteng ya ho hapa ena pelana ya mohala. Ebe matsohong hoba ena ntwa ha se ya bomahlo mafudu tswana e tseo ka mmala e kganya kgoro. A e hlanaka ntwa moramosheshe tjaka ya kwaneng a lwanela bokamoso le moradi. I lona aba aga hamoritsane banna ba ntse no khane ha dipere ho ya kopa mohope wa meno ho ya patala tsa tlholo ntweng ya boki le kopo kopo ke a kopo sela ke metsi ya pula ke a lelemela ke le polanka ke a bujamana ke mabele ke a khalana. Beginning of a journey that led to this God-ordained union ending. Lerato that tells of a future you enter into with each other, with hope in your heart and God on your side. Love which wins every battle. So fight always for your love. Love is the purpose each heart is meant to fulfill on this earth. So fight always for your love. ka le rato mo hlwa di thaba ka le rumo ho ya nteng ya ho hapa ena pelana ya mo hapa ya bo mahlo mafuti tswana e tsheu ka mmala e kganya go ai tsana ka ntwa ga mo sheshe tsaka ya kwaneng a lwanela mo ka moso le mogadi itse pelo e jile serati ai lona aba a ga moritsane banna ba ntse no khane ha di bere go ya go ba mohope wa me o ya patlala tsa tlholo ipeng ya boki le kopo kopo ke a kopo sela ke metsi ya pula ke a lelemela ke le polanka ke a bjamana ke mabele ke a khalana that began when beauty no longer lay only in the beholder's eyes, but became the beginning of a journey that led to this God-ordained union ending. Lerato that tells of a future you enter into with each other, with hope in your heart and God on your side, love which wins every battle. So fight always for your love.
Love.